Na 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 na. Babaje umutima kasindura maguru inzira yambanye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze gushaka this way yo kakajwi kawe ndumva kakinkorora nanjye yakikiriza gasa nk'indirimbo mu matwi yanjye na 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 kweza
Urinde bucha.